msani lazima uwe na passion. Kutambia na IG kumepitwa na fashion. Get your shit straight, na hiyo ndo caption. Yeah. Price si kipaji, promoters pange price. Sibatishi na wala si roll dice. Kwenye right track, precise. On the beat, I'm on it. Street hustler OG. Mazoezi morning, sio katu wa kukopi. Paste haji topic, idea zangu konki. Sinaga matambo, huaga loki. Kwenye ukweli sio ngopi. Hope na nielewa, do you copy? Kazi na sala, sala na kazi, huwa haiongopi. Kila nachofanya, mtanguliza saa godi. Nisababishi hata vile nisio afodi. Dogi wa rodi, rich for life, na jiona lodi. The world is mine, Montana Tony. Tukiongelea levels, big up akina Mondi.
Alexa bila kuchelewa, nisikie na hasla kwa hewa. Alexa, nicheze mziki mzuri ma, sema kweli wanipakecha. Alexa, Alexa bila kuchelewa, nisikie na hasla kwa hewa. Alexa, nicheze mziki mzuri ma, sema kweli wanipakecha. Alexa,
sauti tokia lab to the nation. Utani pembeni bas, tukiwa session. Gotta go hard, nishala na lesson. Hapa nilipo, good vibration. Level chaps sana easy. Zaki Mason, iron strong kwenye mic. Tyson, piga punch, gum heavyweight. When the mic on, rada safi, nishai piga chak on. Niki pull up, lete lights, cameras. Ntaleta action, rhyme kali, drums na percussion. Nyimbo kali, jumlisha na production.
Acha, ukweli ni uonge, sina time ya kubeg fi airplay. Miwa, si operate that way. I do it my way, mawe juu ya mawe. Alexa bila kuchelewa, nisikie na hasla kwa hewa. Alexa, nicheze mziki mzuri ma, sema kweli wanipakecha. Alexa, Alexa bila kuchelewa, nisikie na hasla kwa hewa. Alexa, nicheze mziki mzuri ma, sema kweli wanipakecha. Alexa, Alexa.